aniga ee gudoomiyaha ee Pascal Parliamentary Group, shir aad iyo aad u wanaagsan baan la qaadanay wasaaradda ku xisaabsan arrimaha ID card-ka, passport-ka iyo warqadda dhalashada. Waxaan ka haleynay arrimaha oo ku xisaabsan vetting. Dadkeedu xoolo qataa ah in vetting lagu sameeyo marka ay warqadahaas ay raadsanayaan ID card noqota, passport noqota iyo warqadda dhalashada noqota. Laakiin alxamdulillaah arrimaha baan ka gaarnay. Haddana waxaan balan naga qaadeen arrintan vetting-ka in nac loo dhigi doono. Oo qofki uu Kenyan ah, ninkii chief-kiisu garanaya, eldegiisu garanaya, intaasna ay ku ekaadko. So wixii la adkeyn jiray oo la dhihi jiray vetting baa lagu sameeyaa qofki passport raba, qofki ID card raba, qofki warqadda dhalashada raba vetting lagu sameeyaa. Dhinac baan u dhignay. Waana waqti markii ugu horeysay oo dowladda ay nala fadhiisato anagoo aanan madaxdii laga soo doortay degmada dhowal dhaqta oo ay nagala hadlaan arrimaha vetting-ka. Awal waxaa la dhihi jiray vetting hadda waa la sameynaya, ayagu baa iska sameyn jiray. Laakiin hadda guul baan ka gaarnay. Dadkii ID card ku weynaay oo national-ku way joogeen, kuwa warqadda dhalashada way joogeen, passport-ku way joogeen, PS-ku wuu joogay. Wuxuu noo keenay fariintii ka socotay wasiirka, fariinta hadda ka socotay madaxweynaha waa noola keenay. Waa arrinta ku xisaabsanay. Manifestaga hadda dowladdan Kenya Kwanza waxaa ku jirto inay kusoo qoreen arrimaha vetting in laga hadlo dib loo dhigo. Waan ka hadalnay, waan isku afgarnay arrimaha vetting-ka in wixii hadda ka bilowdana nac loo dhigi doono. Mar dhan waan u soo noqon doonaan proposal-ka aan dibnay si loo hirgelin lahay. Waqtiga qaadan doonta waqtiga la bilaabi doona. Laakiin waan isku afgarnay arrimaha vetting-ka in dhinac loo dhigo. Xafiiskii mar hore ka furnay oo region-ka Garissa waa laga hadlay, waana u sheegnay meesha ay ka furneyd in la xiri. TA-dan waa qaadanlay, insha Allah idin waa la gelin doonaa.
Kulankan aan la kulannay PS-ka oo migration-ka arrimaha passport-ka ID ku saabsan baan la kulannay, anagoo isleh vetting-ka in laga bixiyo vetting process-ka. Dad badan baa ku dhibaatooda, ilma xaq u leh mise dad xaq u leh in ID qaataan baa laga saaraa vetting-ka, xaq darana looga saaraa. Waxaa lagu gaaray in laga fadhiisto mar kale oo vetting-ka hadday ay awood u leeyihiin inay ka saaraan oo mar kale dadka vetting lagu dhibin. Anaga horta reer Garissa hore waxaan u laheen xafiiskaas oo si oo qaab darana loo xire oo haddana aan ka dabagelayno in noola furo. Waxaan kaashanaynaa leaderska kale, keligay ma aha dadka ku daba jiro, leaderska Garissa County, mise xafiiskaas xitaa wuxuu anfacaya dadka Mandera iyo Wajia oo ka qaata passport meelahaas oo iyaga u dhow, because marka Nairobi hadday ahayn waa ilaa ay tagaan Embu iyo Kisumu iyo meelaha kale. Waxaan go'aan ku gaarnay inay xafiiskaas ay noo furaan anagoo iskaashanayno haddaan nahay madaxda laga soo dortay Garissa County. Way nugu soo warcelinayaan, hadda waa on public participation, iyagana arrimahan ka hadalna way la dhaceen, waxayna rabaan inay ka saaraan. Laakiin PS bes kama gaarayo go'aanka, waa wax isdaba hayso ilaa iyo channel ilaa iyo madaxweynaha. Way nugu soo warcelin doonaan ay dhaheen, anagana waan ka warsugaynaa anagoo ku adkayn doono oo mar walbana la hadli doono oo waraaqana u diri doono xafiisyadooda. Dadweynaha waxaan faraya waqooyi bari, especially kuwa Garissa, xaq waxaa u leedihiin inay ID qaadateen, cid laga baryaayo ma laha. Dadka kale hadday vetting galaynin anagana vetting ma galayno. Haddii kale Kenya dhan inaan vetting galnabaan isku dayna dadka dhan ay vetting lagu sameeyo, ay wax qaasatan oo discrimination u eg oo annaga nagula dhibaya ay noqonin. ID-giina xaq baa u leedihiin meesha joogtiin. Annagana dadkana soo doorateen waxaan xaq u leenahay inaan maalin walba xafiis walba qaracno, aan adeegiina nigu keena albaaba insha allahu tacaala. Xafiiska Garissana xooggan saarayna in la furo oo migration-ka, passport-kiinina Garissa ka qaadatiin, ID-yaashiinina sidii nagula dhibin within 21 days inay nii soo baxdo insha allahu tacaala. Dad badan baa shaqo la'aan oo ku xayirma ID la'aan, inagana dadaalkaasaan gelinayna insha allah. Waxaa kaloo la gudagalay in laga hadlo arrimahan oo dadkeena shacabka Garissa County oo farahooda galeen qaxootiyaha, iyagana waxay naga ballanqaadeen in dadkaas laga bixin doono farahooda meesha sida ugu dhaqsi badan. Annagana waan dabagalaynaa. Maxaan nahay dad badan oo Garissa County laga soo doortay, wax aniga bis aan u daba ordaya maaha, rag badan baa ila socdaa. Annagoo kaashanayna dadka kaloo dhan oo iyagana siinayn intay mudan yihiin iyo xooggay saarayaan, iyagana aan u ogyahay, waxaan dabagalaynaa insha allahu tacaala dadkaasna waa laga bixin, ID-gana sida ugu dhaqsi badan baa dadka loogu soo saari doonaa oo xaq u leh.